qalbi yala hanla iyo laba nafood la hanla hadaan laba qalbi yala hanla iyo laba nafood la hanla lagu lama wadaageen oy galilahiya hadaan laba qalbi yala hanla iyo laba nafood la hanla hadaan laba qalbi yala hanla iyo laba nafood la hanla lagu lama wadaageen wan kuleeyay igu lifaqanide kugu lamaaniya lagu lama lahe laabtu waa kaliga waadi leedo wan kuleeyay igu lifaqanide kugu lamaaniya lagu lama lahe laabtu waa kaliga laantana waa walu kayde lanantaydu waa wala joogaade nolol jirtaba kaluna wadnaha labaygu wahowintaan lixta laydhigin labaygu wahowintaan lixta laydhigin intay nolol jirtaba kaluna wadnaha labaygu wahowintaan lixta laydhigin labaygu wahowintaan lixta laydhigin la antana wa walu kayde lanantaydu wa walla joogade intee nolol jirtaba kaluna wadnaha labaygu wahowintaan lixta laydhigin laba qarni haddaan jiri lahaa into kalana aad jiri lahayd laba qarni haddaan jiri lahaa into kalana aad jiri lahayd adun bay lahaan la oy galilahiya laba qarni haddaan jiri lahaa into kalana aad jiri lahayd laba qarni haddaan jiri lahaa into kalana aad jiri lahayd adun bay lahaan la oy galilahiya waan isleeno islahane igu ladnaato kugu ladnaade labadeenu laba isku loobanehe alla waan isleeno islahane igu ladnaato kugu ladnaade labadeenu laba isku loobanehe laantana waa walu kayde ladnaantaydu waa wala joogaade intee nolol jirtaba kaluna wadnaha labaygu wahowintaan lixta laydhigin labaygu wahowintaan lixta laydhigin intee nolol jirtaba kaluna wadnaha labaygu wahowintaan lixta laydhigin labaygu wahowintaan lixta laydhigin laantana waa walu kayde ladnaantaydu waa walla joogaade laantana waa walu kayde ladnaantaydu waa walla joogaade intee nolol jirtaba kaluna wadnaha labaygu wahowintaan lixta laydhigin